ngati mukundimva kwina kuli konse kumene muli mungochimva ndithu kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simukhalaso chimozimozi. Mosataya nthawi, tiyeni tikawerenge mawu athu a siku la lero pa 16 Januwale. Tiwerenga Yesaya chapter 55 verse ya 1. Inu nonse inu akumva ludzu, idzani kumazi ndi osowa ndalama, izani inu mugule mudye, inde izani mugule vinyo ndi nkaka opanda ndalama ndi opanda mtengo wache. Mosiku la lero tikufuna tiende ndi mutu oti kugula opanda ndalama. Kugula opanda ndalama. Awa anali Ambuye Yesu akuti nonse inuyo mulibe, nonse inuyo mukusoweka, nonse inuyo mulibe, bwerani kwa ine ndipo muzagula opanda ndalama. Kodi Ambuye Yesu amatanthauza chani? Kodi amatanthauza kuti tikalowa mmsika nakatenga tomato nakatenga zimene ife tikufuna opanda ndalama ina iliyonse? Tikufuna tizindikire kuti kodi tingapeze bwanji, kodi tingagule bwanji opanda ndalama. Nthawi zambiri timafuna zinthu, nthawi zambiri timakhala ndithu ndi zinthu zoti tikuzifuna pa moyo wathu ndipo timadankhawa kodi chimenechi ndichipeza bwanji, kodi chimenechi ndichitenga bwanji. Ndeno Ambuye Yesu akuti bwerani kwa ine, ineyo ndikupasani ndalama, ndikupasani kuthekera, mukatenga zimene mukufunazo opanda ndalama inaliyonse, mukagula opanda ndalama inaliyonse. Kodi timagula opanda ndalama inaliyonse mwa Yesu Kristo mwa njira ya mtundu wanji? Ndikufuna tizindikire chinthu ichichi. Tikamawerenga Yohani chapter 15 verse ya 2, Ambuye Yesu amayankhula akuti ineyo ndine mpesa ndipo inuyo ndinu nthambi. Akuti bambo awo amene ali Mulungu ameneyo ndi wamunda. Akuti chimene amapanga bambo awo amatani akuti amasazira amadulira nthambi imene ikubala zipaso, ndi nthambi imene isakubala zipaso akuti imeneyo amangoichosa chifukwa ndiyo safunikira. Kodi zotanthauza chani? Ifeyo ndife ngati nthambi, ndeno nthambi kuti kakule bwino iyenera kukhala pamene pali mtengo, iyenera kukhala ndithu kumpesa wake amene ali Ambuye Yesu. Nthawi zonse ifeyo tikakhala ndi Ambuye Yesu, tikakhala kuti Ambuye Yesu ali mkati mwathu, ndipo ifeso tili mwa iwo, kutanthauza kuti ifeso tikuchita mawu. Chomwe chimachitika ndi chakuti Mulungu amadulira mwa ifeyo, timakhala ngati ndithu nthambi imene kufunika kuti kabale zipaso, ndeno amadulira. Cholinga chodulira chonena kuti tikalandire zokwanira, tikakhale ndi zokwanira, tikakhale ndi zimene zikufunikira kuti tikabale zipaso. Pa ziko lapasi panopa, chimene ifeyo tena ukapanga, chimene iweyo Mkristo ukuyenera kuti ukapereke kapena uyenera kuti ukaonese ndi chipaso, uyenera kubala zipaso, zipaso za mzimu wa Mulungu komanso zipaso zabwino za kuthupi, kutanthauza kuti moyo wako uzisinthaso kuzimu komanso ndi kuthupi komwe, zonse ziziyenda. Kodi zimenezi zichitika bwanji? Nthawi zambiri timakhala nazo zokhupa, timakhala nazo zofuna, zambiri mbili zomwe ifeyo tikuzifuna pamwe wathu. Ndikhoza kungopereka chisanzo, wina mwina akufuna foni, akuti neyo ndikufuna foni. Komano muzapeza kuti foni chayo ukagula kena kano umalephera kupanga zinthu zina zofunikira, umalephera kupanga zinthu zina zomwe zimayenera kuti pa nyumba paja ukachite. Timakhala nazo zokhumba zambirimbiri, koma sikuti zimene tikufunazo ndi zomwe zitithandize. Pamakhala zinthu zina zoti sizingatithandize, pamakhala zinthu zina zomwe ndizosayenerera. Pamene tisali mwa Yesu Khristu, timangopanga china chilichonse ndicho safunikira komwe. Timangopanga zinthu mmene tingapangire, chifukwa chani? Tilibe chisongozo, tilibe iye amene angatisongolere. Ndeno maplani akamabwera, timangopanga ndi mmene ifeyo tachimverera, ndi mmene ifeyo tachionera. Ndeno akuti kotero zinthu sizimayenda bwino. Ndeno akuti ndifake timazapezeka kunena kuti tikufuna be zinthu pamene tilibeso ni ndalama yotikusokolira. Chifukwa chani? Tinalephera kugwiritsa ntchito ndalama ija moyenerera. Timakhala ndithu ndi ndalama and tikufuna kuti ndalama imeneyi tipite nayo chisogolo. Mwina tili ndi zambiri zoti tigule, wekha ukufuna mwina kuti agula kaya ndi friji, wekha ukufuna kuti agula kaya ndi nyumba, utagula kaya ndi zakudya pa nyumba, kaya upereke skulu anafize, kaya ufuna so fonwe kaya yemweyo, ufuna so zinthu zambiri mbiri ndalama imene uli nayo. Kodi chichitike ndi chani? Akuti nthawi zambiri timagula zinthu zimene mwinaso sizingatithandize, timagula zinthu zimene sizingatipise chisogolo. Tikhoza kugula sofa na makhalira komano mwina tilibeso ndalama yoti tizidya. Tikhoza kugula friji yoti tithandiza mnyumba komano sitikhalaso ndi ndalama yoti tizidyaso pa nyumba. Pamene tikanakhala mwa Yesu Khristu, chomwe chimachitika ndi chakuti akuti amatipasa nzeru zake. Nzeru zake zija zikakhala mwa ifeyo, tikamalandira uphungu kuchokera kwa iyeyo kuzera mwa mzimu wa Mulungu. Chomwe chimachitika ndi chakuti ndalama ikafika mmanja mwathu amatiyankhula kunena kuti inde foni ndiyofunikira, inde friji ikufunayo ndiyofunikira, inde zimene ukufunazo ndi zabwino ndithu, komano pakadali panopa usagule kaye zimene zonso. Chimene upange tangogula kaye malo, ndikufuna kuti upeze malo kenaka umanga nyumba. Olo usagule kaye zimene zonso. Chimene upange tangoyamba kaye business, ukayamba business maprofiti aja ndi amene uzagula friji, maprofiti aja ndi amene uzagula foni yako, maprofiti aja ndi amene uzagula chimene weyo kufuna, kenaka panyumbaso ukudya mwabwino bwino. Ndekuti zikamatero ndosa kuti Ambuye Yesu sopano poti tili mwa Ambuye Yesu, Mulungu ayamba kudulira nthambi yathu. Mulungu ayamba kudulira ife kuti ngati nthambi, ndeno Mulungu ayamba kudulira kena kalikose kamene sikangapangise kuti tibale zipaso zooneka kwa anthu, akuti Mulungu amachosa. Ndeno maplani ena aliwose amene angapangise kuti tisapindule, Mulungu amadula maplani amenewo, Mulungu amatichosera maplani amenewo. Ndeno akatichosera sizimatanthauza kuti ndekuti ifeyo chimene chosi zapangayi, angotidulira kameneko timakhala ngati gula kale. Iwe umafuna utagula foni ndeme kunena kuti iyayi foni imene ndiyosafunikira, ndiyosafunikira panopa, komano pasogolopa izafunika. Ndalama imene uli nayo sopano tangopanga business, tangoyamba business, foniyo uzagulabe. Akuti pamenepo ukakhala maganizo ngati amenewo umakhala ngati foni ija wayigula kale. Ndeno ndifake mau ku Yesaya chapter 55 verse 1 akuti bwerani kwa ine ndipo muzagula opanda ndalama. Sikuti timagula opanda ndalama, sitimangopita munsika katenga zinthu opanda ndalama, komano Mulungu amapangisa kuti zokhumba zathu zikhale zoyenerera. Kena kalikose kamene kamapangisa kuti ifeyo usapite chisogolo, kamene kamatithera ndalama zathu usapite chisogolo, Mulungu akuti amadula zimene zozo kuti ndalama ija ikhale kuyamba kukwanira. Muzaona kuti chifukwa choti uli mwa Yesu Khristu, chifukwa choti Yesu Khristu ali mu mtima mwako, mzimu wa Mulungu uli mtima mwako, maplani ena umalephera kuachita. Mulungu amanena kuti maplani awawa usapange kaye. Ndeno pamene Mulungu anena kuti izizi imakaye, ndalama ija imayamba kukhala yokwanira, ndalama ija imayamba kukhala yokwanira ndithu mpaka na ukapelekaso ndi kutchalichi. Masiku ano ambiri sitikupereka, Siti kumulemekeza Mulungu pazimene akutichitira chifukwa chani tikumango churuka ndizochita tikumango churuka ndi maplani ambiri mbiri chifukwa chani siti mwa Yesu Kristo ukangokhala mwa Yesu Kristo Mulungu akuthandiza azidulira maplani ena iwo aliwonse osayenerera maplani ena aliwonse osakhala bwino akuti pamenepo uzayamba kugula ndithu opanda ndrama ina aliwonse maplani osakhala bwino azachoka pa iweyo azachoka pa moyo wako tikamawerenga ku Philippians chapter cha 4 verse ya 11 mau akuti Paulo amayankhula akuti ambiri mwa inu inuyo tu simunapasike mpata oti mukhoza kupereka pa moyo wanga chifukwa chani akuti osati kuti ineyo ndinalibe chokhumba ayi komano ineyo ndakhala moyo ndithu okhutisidwa nthawi zambiri sikuti sindikufuna china chilichonse ayi komano ndimakhutisidwa ndi zimene tili na nazo. Ambiri mwa ife sitimakhutisidwa ndi zimene tili nazo tikanakhala kuti timakhutisidwa ndi zimene tili nazo sibwezi tumakhumba zambiri mbiri sibwezi tumangononga ndalama bwezi ndalama yathu ikumatikwanira akuti tiye tikaphunzire kukhala ndi moyo ndithu okhutisidwa nthawi zonse chimenechi ndikufuna ndikupempherere chimene Mulungu akufuna akufuna kuti iweyo ukagule ndithu opanda ndalama zinthu zimene ukufuna ndikufuna ndikupempherere mu siku la lero zilipo zambiri zimene ukufuna zilipo zambiri zimene ukukhumba komano sikuti zosezo zifunika mwa kanthawi kamodzi ayi sikuti zosezo ndizofunikira pa nthawi ino iyi chilipo china chake chofunika kwambiri chimene Mulungu akufuna kuti ukapange chimene Mulungu akufuna kuti ukagule ndikufuna ndikupempherere kuti Mulungu akusegule maso ako ndithu Mulungu akupase chimene weyo chilichoyenerera mu zina la Yesu Kristo ndikupempherera ndithu chisomo chozilumikizisa iweyo ndi Yesu Kristo akuti kakhale kaye nthambi ukakokhala nthambi ndekuti zako ziyamba kuyenda bwino Mulungu yamba kudulira zosafunikira pa moyo wako ndikupemphera chisomo ndithu choti ukakhale nthambi mwa Yesu Kristo kuti Mulungu adulire kena kalikonse kusakhala bwino mwa iweyo mu zina la Yesu Kristo ndikufuna ndikupempherere maplani ena aliwonse amene akuononga chuma chako amene akuononga ndrama zako amene akuononga nthawi yako osafunikira Mulungu akachose mu zina la Yesu Kristo Mulungu akadulile mu zina la Yesu Kristo Mulungu akasanze maplani ena aliwonse amene akuononga chuma chako amene akuononga ndithu nthawi yako amene akuononga ndithu zimene Mulungu anakupasa chimene chikufunika iweyo ukabale zipaso ndi nthambi inaliyonse yosafunikira kena kalikonse kosafunikira kamene sikakubala chipaso mwa iweyo ndikadula mu zina la Yesu Kristo iweyo sopano khala ndi focus ndithu uzichita chofunikira chokha chokha uzichita zimene zikufunikira zokha zokha mu zina la Yesu Kristo mu zina la Yesu Kristo ndikupemphera chisomo choti ukakhale ndithu ndi moyo okhutisidwa mu zina la Yesu Kristo zako zilibwino zako zikuyendera iweyo mchaka chimenechi bala chipaso cha mzimu wa Mulungu komaso zipaso ndithu zakuthupi zoti anthu azikaona kuti china chake chuchitika pa moyo wako chifukwa chani wazilumikizisa ndi Yesu Kristo ndiwe nthambi ndipo Yesu Kristo ndi mpesa ambuye amene ali Mulungu akudulira mwa iwe kuti china chilichonse chikabale zipaso ubala zipaso pa business yako ubala zipaso pa ntchito yako ubala zipaso pa utumiki wako ubala zipaso ndithu pa kena kalikonse kamene wayo kupanga mu zina la Yesu Kristo ambuye akudalise ambuye akumenyere nkhondo mu zina la Yesu Kristo amen